up, double up in this one.
Where?
Oh, baby.
Mutu muzima, mutu ya kazi.
In love with
that
you. Never live
mutu
alone and never let you go, baby. Yeah.
Never let you go.
My angel, I love my angel, yeah. And I swear, I will never let you go. My angel, I love my angel, yeah. And I swear, I will never let you go. Never nyeje, miki jana mwenzio. Pesa sina, ila weni wangu angel. Malaika, nipende nilio, yeah. Pesa sina, ila siku nitazipata.
Angel, you are my fire. No video, wako nolitaya. Nani kufikie diziza kiaya. Mana we umeme video waya. Twende ndomboro, ndomboro, ya solo, ya solo, ya solo, ndomboro, ndomboro. Twende rumba, 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 rumba,
rumba, rumba, rumba.
Now, 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 now.
My angel, wendo wangu. Wakufana kusika na mbaka Yesu aludi my angel. My angel, your, your angel.
Nimepata joto, sijawahi hata kidogo kupata. Nimepata hepo, my angel. Mbona nashindwa kufanya hata usingizi wangu silali. My angel.
I love you, my angel.
Nakupenda kinyama kwa roho umenika. Kwa unachotaka ni moyo nakupa. Sina tena tena time na mapaka. Mimi mnyama wendo rangu langu chaka. Kwako nimefika baso ndo ashaka. Tuenda taratibu baby tutafika. Tamaa mbaya haraka hai na baraka. Kama ni mabenza hali gali lishawaka.
My angel, wendo wangu.
My angel.
Wakufana kusika na baga Yesu aludi my angel.
My angel.
My angel.
Uzuri wake hauna mfano. Wanafiki roju tutengane. Penzi liko juu moto, moto. Na wengine roju si moto, ojoto. Penzi liko juu ni moto. Na wengine roju moto, ojoto.
My angel, wendo wangu. Wakufana kusika na mbaka Yesu aludi my angel. My angel, your, your angel.